Kushata Kulia.
Ah.
Seven, drop that shit.
Woo. Woo. This is serious.
It's almost a
Ganso.
Nagunde boy. Gonna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, akanaga maku. Kana vi impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple, hakanaga maku. Kana vi impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, lutemia lwalis, nido, obachi kwansa, mrembo, tali nabigambo, anjagazaru,
amerirao,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style ayo kwa funyo,
gala wana punch you, got your love, oh,
knock, 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 knock out, put your body on me, go down, no, let me say, let me say,
yo, tuziri nyes chili manjaro, kutiko fetu bere.
Kenzo harmonize it.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Wote ya chibina.
Na na na.
Wote inabana.
Wote ya pokati.
Na na.
Yeah.
Inabana.
Shake it ibobo. Biri barabo. Ha baby wange oni panado. A shake it ibobo. Biri barabo. Stay.
Kombe boy, only you baby, I know go cheat. Sinaga muda na masaidi chick. Itakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.